juu ya maji. Kesho unatawanyisha maji. So I will tell somebody about you. Ukinena mapepo yatoweka, mapepo yatoweka. Ukinena viwete wajiweza,
viwete wajiweza. Ukinena
control. Shower, shower, bless my soul. Bless my soul. Vile nani bembeleza, nani bembeleza. Neno lako chakula kwenye meza, chakula kwenye meza. Ukinena mapepo yatoweka, mapepo yatoweka. Ukinena viwete wajiweza.